byali byantama nga nomukwano gwali gwantama naye ate lwe nakufuna nenakimanya omukwano nali nsuwa enze bingi bye nawulira okuva luli lwe nakulaba abantu be nabulira mbe baŋŋamba nti no weeraga nga ndi nawe neeraga ow'omukwano neeraga mmatira engeri gy'okolamu ebintu byo eya abalungi mugabo mukwano lwaki muntu omulumya n'okwana agulina nsima birungi byonkolera bebi byonkolera mmatira engeri gy'okolamu ebintu byo eya abalungi mugabo mukwano lwaki muntu omulumya n'okwana agulina nsima birungi byonkolera bebi byonkolera mmatira engeri gy'okolamu ebintu byo eya nzuno bebi bebi jangu jendi nkuwulire bamba ekitufu kyoli jendi wembanyawe setagana nsimbi manyi mangi busungu bungi laifu nyingi jenfuna nga ndi nawe awate sibanji naye sitidde kyemanyi mungu wali wendi sosowaza mbagirobo fandi abalungi mugabo mukwano lwaki muntu omulumya n'okwana agulina nsima birungi byonkolera bebi byonkolera mmatira engeri gy'okolamu ebintu byo eya abalungi mugabo mukwano lwaki muntu omulumya n'okwana agulina nsima birungi byonkolera bebi byonkolera mmatira engeri gy'okolamu ebintu byo eya nonya nsimbi fetube bulungi owasente ati kukyokola oba mutuufu balinga misolo muwindi nyenya nyenya balaga obusungu toyina damage olina obusungu nyenya nyenya balaga obusungu toyina damage oli wa busungu sibiraba abatese bali batimba jabirongosa ne bonteka ku kitimba nkwagala sinonoza owomukwano neeraga nga ndi nawe neeraga kabibe bingi neeraga abalungi mugabo mukwano lwaki muntu omulumya n'okwana agulina nsima birungi byonkolera bebi byonkolera mmatira engeri gy'okolamu ebintu byo eya abalungi mugabo mukwano lwaki muntu omulumya n'okwana agulina nsima birungi byonkolera bebi byonkolera mmatira engeri gy'okolamu ebintu byo eya.